Bitewe Jeste Hakizimana njyewe muna namuha nk'umwana mpagarariye nagerageje guca mu buzima bubi igihe kimwe nca mu buzima bubi kubera ababyeyi ariko n'abavandimwe n'amafamiye njye nabayeho mbana na mama na papa batandukanye ubwoko babana nabi bituma nanjye mbaho nabi noneho uko urabona ibintu byagenze mu 94 n'iki nibwo nari ntangiye kumenya nanjye ubwenge uko biri kose byabaye ngombwa ko nsa nk'aho mperereye ku mubyeyi umwe bituma ngira ubuzima butari bwiza mama wanjye ari umututsi kazi mama wanjye papa wanjye ari umuhutu mbese urumva njye nuravanze nari mvanze icyo gihe nari mvanze ariko sinkorane neza na famiye ya papa kubera ntabwo bakundaga mama cyane kandi urumva nyine ko ntabwo wareka umubyeyi wawe ngo uko ari ubwoko runaka kandi ari wakubyaye biza kuba nyuma intambara iraba mama arapfa nsigara muri famiye ya papa ariko sinabaho neza nsigarana na turumuna twanjye ariko turi hasi cyane nitwo nagiriyeho ubuzima bubi kubera bagiraga amasura nka ya mama ukabona mbese barabazira cyane kandi nanjye kumva ntabareka nk'abana mvukana nabo mbaho gutyo bigera naho mbese mbaho nka mayibobo bukazi mbaho nka mayibobo ubuzima nyine buba bubi burahinduka buba bubi ubwo nari maze kugeraho ndi njyenyine nta mubyeyi nta muntu ndeberera ntaki ngira ubuzima bubi ku buryo byageze naho numva najya njya gukora akazi nk'ako abandi bakobwa bakora ku mihanda ngo ndebe ko hari umuntu wanjye babaho ngize imana umugiraneza araza abagiraneza barabantwarira babajyana muri Alferina nanjye mbaho ubuzima bwo kubaho nikorera mbese ariko ni ubuzima bugoye ku muntu mu myaka nari ngezemo ku muntu w'umukobwa aho ngeze ndaraho aho ngiye nta mbese urumva nawe urumva i Kigali ho biragoye nabaga n'i Kigali nta mu rugo nari mfite hafite ishingiro n'abasazabanye nabo baba abantu bo hanze batereye aho batagize icyo bitaho mba mbese mu buzima butari bwiza cyane nyuma rero naje gukomeza nyine ubuzima nk'uko ndihangana ndagerageza mu myaka nka 19 18 ndakajya ngerageza nyine nkihangana abantu b'inshuti nibo mbese nabayemo ku buryo bw'inshuti ntabyo kubaho mu by'abavandimwe abavandimwe ubu ntabwo twari turi kumwe kugeza n'isaha ku by'abavandimwe benshi mbese tutafitanye ikintu tugeranyeho ubuzima mbaho muri buzima bubi urumva ko nyine nawe udafite umubyeyi udafite umuntu ukwitaho udafite umuntu ukurebera urumva ko ufite nta hantu uba ushingiye muri make mbayeho gutyo imyaka 20 irageze 22 nkiri muri ubwo buzima biba ngombwa ko mbihinduka wenda ho gakeya kubera imana yandebaga ikabona hari ubuzima bwanjye bushobora gupfa wenda ntekereza nabi nkatekereza icyifuzo bibi bidashoboka byo kujya kuraraguzwa ku buryo nagezeho nkajya nifuza n'ubuzima bwo kujya njya mu basore gushakamo amafaranga kugira ngo ndebe ko nabaho ibyo bivuyeho ariko imana ntiyabyumva mbese irabyanga yanga kurebera nza kugira umugiraneza nanjye araza arantwara aramfasha anjyana mu rugo iwe arandera igihe kinini cyane ndebe igihe kinini urumva nawe narahuye n'ubuzima bubi mbese naramugenda mutekereza namugane uzareba ukuntu wenda umpa akazi n'akazi ko mu rugo njye ngakora wenda simpembwe ariko ndebe ko nagira umutuzo mbaho gutyo imana igeze aho mpa ako kazi pe ndagakora umukobwa w'inkumi nko mu 2000 nza gushaka umugabo mbese ntibyava ntabwo nagize ibyishimo byinshi cyane kuko iyo umuntu yavukanye ibibazo ubundi iyo ugeze umaze no kuba mukuru urabikura nawe ugakomeza ukabitekereza ugatekereza wahura n'uwo wakubwiraga ibyo yakubwiraga igihe akiriho uhita ubyibuka wagira akanuka kuko n'ubundi urabyibuka ukabitekereza ukibuka bigahita bikuza mu mutwe ariko ibyo nyine ukayirengagiza ukavuga uti reka byirengagize sinabona mbitekereza mu mutwe ariko nyuma maze gushaka umugabo ngira Imana tubanaho neza tukabona ibyo turya byoroheje nyine byacu by'urugero turimo ntagire ikibazo ngirana nawe gikomeye nta n'akazi nagiraga nta n'ikintu nari nzi gusa Imana kwa kureba kw'Imana nyine irakomeza irandeba iza kumpa akazi mpa akazi mbyaye umwana wa mbere ngenda niga umwuga icyo narigaga muri iyo myaka ntabwo navuga ngo narakoraga nza gukomeza nkomeza Imana isambese nk'aho igenda inzamura uko igiye mpa umwana inzamura ubuzima bwanjye rero burakomeza muca muri mu buzima bubi nsa nk'aho ngezera mu buzima bwiza ubuzima mbese bubi bwo nabuciyemo igihe kinini cyane ni nacyo kintu mpora ntekereza ubuzima ubu bwiza nagize nibwo buke kurusha ububi nagize nkaguma nkatekereza rero bwa buzima bubi ariko nkagerageza kubwihanganira ni nayo mpamvu aho mpagaze aha ngaha mba numva ntawe bwageraho nko mu myaka nari ngezemo ntawe butangira ubundi bugeraho mu buzima nabagamo nibura akagerageza akareba ukuntu yabugira ubuzima bwiza bitewe n'uko wenda yitwara mu bantu nanone kandi kwitwara mu bantu bigatuma umuntu agira Imana imureba nageragezaga kwifata neza ku buryo bwose ntawe nabwiraga nabi n'umugize ikintu ambwira ntihangana avuga nireka nihangane ibyo bizajya Imana mbese nta kundi nari kubigenza nako numvaga nta n'ubundi buzima bigeraho biba wumvaho gutya mvaho usibye nk'abo bandebaho undi bakavuga bati ibyo byanyu ntabyo tuzi twe twari batoya ko urabona ko abantu ndamurutaho cyane mushaho imyaka nk'umunani ariko abwo bakuru nyine bari bazi ibya kera byo biraho nyine bisanzwe none ikindi kibazo naje kugira nyine uri ibyo by'amabyiza kuzama bacha kugira nyine nk'ibi bya genocide ngiye nkagira ibintu mbese uko bitandukanye nkagira abasaza banjye batemera kwa ba mama bumva bo bashaka ibyo kwa data nyine bakumva ko bagomba kujya mu ruhande rwa data nabo bakanzira kubera ko mba mvuga ni kwa mama ngomba kujya kwa nyogokuru by'iki n'abantu bavuka mu ntara zitandukanye nyine baba bagikeneye ibintu nk'ibyo byo gucangura navuga nti nta kundi ngiye rero nzafata aho narerewe abanzi nubwo batanyitaho cyane ariko uko biri kose nge ntabwo namera nkabo ariko ubu kugeza iyi saha ntabwo nge sinakwifuriza umuntu mutoya ko ibyo bintu byabicamo kuko ushobora no bituma byatuma ugira n'ingeso zitari nziza ushobora kujya kwiga ushobora kujya gukora uburaya bitewe n'ibibazo wahuye nabyo niyo mpamvu wiringira Imana ukiringira Imana ukavuga uti ibi bintu nubwo bimbayeho ngomba kwihangana nkamenya icyo ejo kizaza kuko nge nagerageje gukora amafuti menshi gerageza gukora ibifuti kugira ngo ndebe ko nabaho naramuka ariko Imana igasa nk'aho inkingira buke buke ariko imvugo yari ifite ikingamirije imbere ntabwo iby'Imana ubundi ni umugambi w'Imana ntubyumenya ku icyo Imana iri gutekereza mbese muri make ibibi byanjye byo ni byinshi ni birebire sinzi keretse bwije bugacya ni bibi niyo mpamvu nanjye ku muntu uriho kuri iyi si w'imyaka itagombye guhangayika atabica nko mu buzima nge naciyemo ibyiza byo rwose byo nibyo bike nabonye kuri ino si mpamvu rero umuntu wese agomba kujya amenya kubana n'abantu akirinda ikibi cyamugeraho akirinda mbese kuba kumva amabwire y'ibintu runaka bica hirya no hino ubu niyo mpamvu rero umuntu w'umwana nawe agomba kubyiruka azi iby'abakuru be bakamugira inama by'ababyeyi akegera ababyeyi bakamubaza ati uko bimeze niyo mpamvu njyewe ku bwanjye ku giti cyanjye sinakwifuriza nk'uyu mwana nkurinda mukuriye njyewe kuri we bumva n'umwana wanjye ufite umwana mukuru w'imyaka icumi uburyo urumva ko ndamukuru namugira ngo inama rero yo kujya wenda we acisha bugufiya ntakubitirize hirya no hino ngo avangavange nk'uko mbese byambayeho urumva ko ngiye nakubitirije kandi yahura n'ibibazo akihangana ntashiduke ngo ngewe nimba nkuye n'ikibazo ngomba kujya kwiba nimba nkuye n'ikibazo ngomba kujya mbese ibintu byinshi bitandukanye ibyiza byo rero byo ni ugushaka ubundi byiza cyiza ni umuntu ukizanira ntabwo nta kindi kintu nta wundi muntu ukikuzanira ubundi kintu cyiza nta muntu ukikuzanira ni Imana ikiguha nawe ukagikiramo ubushake inkuru nge ndumva rero ibyiza iri inkuru yanjye nababwira ari iyo ibindi ntabwo birasa
wenda sinzi wenda jisitani cyangwa wenda kukubaza cyangwa se no gusobanukirwa umwanya ni uwo
murakoze kuko avuze byinshi yahuye nabyo ndi umwana kuri we yantanze kubona izuba ariko ngiye nk'ikintu ushaka kumubaza gikomeye cyane ntabajije umubyeyi nka mama ndagira ngo mubaze nese mama na papa ni iki kintu bapfaga kandi bose ari abanyarwanda n'iki cyatumaga batumvikana ahanini ngiye ndumva ari nacyo kiri kumbabaza cyane ikintu gituma umubyeyi ababyeyi batavuga rumwe mu rugo nanone kandi ngongera nkamubaza nese bakuru banjye kubera iki bo bakundaga kumva amabwire ya papa ntibumve aya mama kandi mu by'ukuri ababyeyi aribo bakwiye kuduha impanuro tukumva twaganira nabo ubwo ngubwo nkongera nkamubaza nese nanone ko umubyeyi yenda umwe yapfuye tukiri batoya twebwe yenda ashobora kuba hari nk'izindi mpanuro yenda yajyaga amubwiraho uko kwa nyogokuru bagomba kumutwara na nyogokuru burya hari impanuro nyinshi akunda gusigira umwana hari byinshi uwo nyogokuru yaba yarakubwiye twebwe atatubwiye tutabonye uko tubwira byo birababaje burya hari ukuntu umuntu avuga ibintu akumva ko bibabaje byo ibibabaje ni byinshi hari kenshi tutanaganiriye ngo unabimbwire nk'uko nguko ariko ubimbwiye nanjye ubwo ndumva ikibazo ari ngiye kiriho cyane gikomeye mbega numva binababaje nanone nkongera yenda nkavuga kuri biriya bya jenoside yabaye twari batoya twebwe ndakeka waragendaga unampetse cyangwa rimwe na rimwe ukafata n'akaboko byo bimwe natwe twagiye tubibona nubwo turi abana gusa njye biriya byo birambabaza cyane ariko igihe kimbabaza cyane nicyo uko papa na mama batavugaga rumwe nicyo kintu ngiye nanone numva kimbabajeho cyane
ibyo kuba bataravugaga rumwe byo ni impamvu y'icyo gihe yabagaho icyo gihe yo gutandukanya kumva abantu badahuje ubwoko mama yavukaga ukwe muri Kigali avuka hano muri Kigali hano i Kanombe papa ari umunyaruhengeri noneho icyo gihe hakundaga kubaho kumva ngo nzanye umugore w'umututsikazi umushyize aha ngaha bikabera ikibazo famiye wenda w'umugabo kubera ko yamuzanye wenda abizi ntagire ikibazo kimuvaho cyane ariko famiye ikatuma hazavamo ikibazo nawe bikageraho yamyumvire mibi y'abantu ba kera akabyumva va kumva ko icyo bamubwiye koko ari cyo kandi cyarabaye bo kutumvikana ni nka famiye yasaga nk'aho ibimucengejemo ukabona mbese nawe bisa nk'aho abimuzanamo pe ku buryo we bo ntiwamuvugaga n'ubu ngubu ku buryo rwose ubona ntabatanamutekereza bagati wenda mu kazana wacu byagenze gutya na gutya bujya nta kindi bapfaga kindi we nibyo ni ibitekerezo nyine bya mbese bitari byiza byazagamo byo kumva ngo umuntu n'ubwoko runaka nabo bakabimushyiramo babimushyiramo rero ubwo nyine mu ngo ubwo abantu burya ngo ntazi abana zitaterana amahembe byageraga naho wenda bashwana akavuga ati n'undi nakujyanaga kuri ubwoko runaka gusa nanjye wenda harimo ibyo ntasobanukirwa kuko nari mutoya bose baje gupfa sinamenya uko nabibabaza bose basa nk'aho bapfiriye mu gihe kimwe nta kuntu ndabona ari kubibabaza nanjye ibyo mbese nibyo nabashaga kumva
ariko ngiye nanone nkongera nkubaza nka mushiki wanjye nese kuko basaza bacu bari babiri basigaye ubona yuko nubwo nta kibi tuvugana nacyo ntabwo tuvugana nabi nabo tubanyeho yenda neza njye mbona bishimishije pe none nka kubaza nese uko ubona nko nka papa yenda papa Karabo uko we muba mwibaniyeho mu buzima bwanyu nimba ubona hari ubwo yenda kubwira nabi sinzi ashobora nawe kuba kubwira nabi mba waramubwiye ati ngiye nturuka ku bwoko ubu n'ubu ushobora kuba waramuganirije ibi bintu simbizi ubona byakira gute
ibyo byo nta naho tujye tubivuga nta nubwo tujye tubigeraho ibyo by'ubwoko byo ntabyo twakundanye bisanzwe turabana n'ibyo bisanzwe tumwe nta kibazo ibyo byo nta nubwo nigeze mbimuganirizaho cyane hari igihe mba numva bisa nk'aho byatangiye igihe cyabyo
ikindi nanone njye mba nkeneyeho nanone kubona umuntu yankangurira yenda akambwira hanze hadufite twebwe yenda nk'ibibazo kandi njye mbona nta wundi naga namubaza tubura n'ibibazo byinshi nk'abantu batoya nkawe ni wowe mama mba afite wa mugani nanabaza nk'uko nagomba kwitwara ubuzima bwanjye njye mba mbona ari wowe nakwiye kubushyira mu maboko twe tuba duhura n'ibibazo byinshi nk'abana bato dufite n'amaraso yihuta ariko hari byinshi ukwiye kuba wambwira ati wakwitwara gutya nkagenda mu nzira zawe kuko ari wowe mubyeyi yenda mvuga nabona nabwira ukaba ari wowe washyira mu nzira nziza yawe nawe mba nkeneye nk'inama zawe
yawe inama zo ziba zikenewe nkwanza urabona ko haje ibintu by'ibyorezo bya sida ibirwara binyuranye kandi bigendera mu bantu b'abasore n'inkumi bakiri bato niyo mpamvu nabyo ugomba kumenya ubwenge ukamenya aho uhagarariye ukamenya kwifata ntujyane n'iby'isi ubona biguruka ukamenya mbese aho uhagarariye ukamenya ngo njyewe ngomba kwitwara neza nkamenya ko ibyo bintu ari ingaruka bivamo ingaruka urabona sida nk'icyorezo cya sida cyarateye ntawe kireba ntawe gitinye kandi kigera ku muntu ukikururiye ubwo rero uvuze ngo njyewe ibyo ari byose nzajya mpindaho aho ngeze ngenda ntabwo ibyo ndumva nk'umuntu nkuriye naguhanura kutazagira gute kutazajya ugenda uhururira ibyo ubonye byose uvuga uti njyewe mbonye amafaranga reka ngiye kwirira ubuzima mu nkumi utazi uko zihagaze muri iki gihe ntabwo wamenya umuntu ngo ahagaze gutya niyo mpamvu nabyo ugomba kumenya ngo njyewe mfite imyaka ngomba kubaho mbese urumva ko ibyo nawe ugomba kubishyira mu mutwe ukamenya ngo mukuru wa mushiki wanjye arankuriye yambwiye gutya na gutya ugomba kubizirikana n'abandi n'undi wese yabikugiraho inama icyo numva nacyo nakivugaho rwose urakoze kukinyibutsa
urakoze
urakoze cyane ubu ni ubuzima bavuguye mu by'ukuri si namwe gusa biri hose ibyo wanyuzemo benshi babinyuzemo ariko nk'uko bavuga ngo ubu turi mu gihe cy'icyizere cyo kuba umuntu kwishyiramo icyizere akumva ko aharanira kubaho nicyo cyiciro tugezemo kugeza ubu ngubu ibyo byarabaye ibyo ni bya bibazo by'ababyeyi kutaganira n'abana babo ingaruka zikaza zikagera kuri ba bantu urumva ko jisite arababaye kandi ari mukuru nta n'ubwo wagombaga gutinyuka uko bamubwira ibyo bintu urabyumva kandi nawe urarengana urabyumva ibyo byose byari hagati y'imiryango yawe hagati yabo ubwabo kandi nanone ibyo bigaterwa n'ingoma nk'uko bisobanuye yari iriho icyo gihe urumva ko hari icyiciro kimwe cy'abantu kitakundwaga ikindi kigakundwa ibyo rero izo ngaruka zose zikagera kuri bande kuri ba bana none mu by'ukuri wagize ubutwari bwo kunyura muri ibi bintu jisite ni muto twabonanye kuva 95 kuva 2005 turazana ku buryo buhagije turakuranye ariko urumva ko nashe kwamubwira ibyo bintu bera ko wumvaga ko nubimubwira nababara anatekereza nabi ariko nanone kubimubwira ni uburyo bumwe bwo kumufasha kugira ngo nawe avuge ati amakosa akozwe n'abakuru banjye n'ababyeyi banjye ngomba guharanira kuyakemura naguha urugero jewe muzehe wanjye arongoye abagore babiri ni nk'ibyo byose birimo kuvuga kubera ko ajya gukora amasafari araza aza mu Rwanda arongora umugore w'umuhutukazi uwo mugore iwabo ngo ni nyira mu Kinyamakara ku Gikongoro arangije kubera ko hariho ibintu by'inkotanyi byo gushishikariza abanyarwanda kugaruka ibyo byari kera cyane sinabizi nigeze simamu wabimbwiye sidatabimbwiye n'abanyarwanda twaturanye babimbwiye nijoro ubundi hano ndangije segonderi n'umwana abimbwiye arambwira ati iso yaje guserezwa n'abanyarwanda bari i Buganda ajya gushaka nyina nibwo yagiye gushaka mama kubera iki urumva ko nubwo byari ku ruhande rumwe no ku rundi byariyo ariko izo ngaruka zikagaruka kuki ku bana abo bana kugeza ubu barahari b'uwo mugore ariko nabo ntibisanga muri iki gihugu bitewe n'uko bakurikije mama wabo gusa nabo urabyumva si ibyo n'ibibazo nshaka kwereka ko byagiye biba ahantu hatandukanye cyane ariko nakwibariza nti ubwo bushobozi n'imbaraga washoboye kunyura muri ibyo bintu uri muto ntiwashoboye kugira amahirwe yo kubana n'ababyeyi bawe ubwo bushobozi wabukuye he
murakoze njyewe icyo nagira ngo nkubwire nari mutoya pe nari mutoya ariko burya ababyeyi hari igihe urabona mukabona umubyeyi umubyeyi kenshi muba muri kumwe niwe uba ureba igihe cyose njyewe mama twabaga mu rugo papa akora yari umusirikare agenda ntabwo yabaga hari kenshi mbese ibyo mbamukoreraga mu mafamiye nabaga mbibona ntabwo watererana na mama uko biri kose nubwo yaba ari ubwoko runaka ntabwo ushobora kumuterera njye narabyihanganiraga ariko akaba ari njye mwana mukuru w'umukobwa urabona ko abakobwa nyine umuntu aba yicara mu rugo mbese nasaga nk'aho mbibona pe nkabona ko bimubabaje nagerageje twagerageje yagerageje papa kutuzana i Kigali twabaga mu Ruhengeri dusa nk'aho abo ngabo bamujujubyaga basa nk'aho batahari kugumana na mama ku buryo papa we yaje gupfa mbere 93 we yapfuye mbere ye nkomeza kubana na mama ubwo amafamiye ya papa nsa nk'aho tutakiri kumwe tugumana na mama mbaho mbese mu buzima nk'ubwo gusa maze gupfa mama mu 94 nibwo nabaye nkuvuga ati reka dufite imitungo kwa papa dufite iki nkajya ngerageza kujya najyayo nyine ugasanga ntabwo bandeba neza nyine bati muri abanyuko muri abanyuko nyine nagikomeje kwihangana mba muri Kigali mba mu bantu ntazi mba mu baturanyi ariko nkihangana byo kuba ndi umwana ariko undi muntu w'umwana agira iyo nk'iyo wiboneye icyo wirira kenshi naho wiryamira biba birangiye ngerezaho mbese kubyirengagiza cyane ariko byanzaga mubona ngize nk'ukuntu nicaye ngenyine nkabona wenda nta muntu cyangwa barumuna banjye bagize nk'ikibazo akaba ari njye baza kukibwira mfite ba data wacu na ba masenge nabwo mfite kukibwira nibwo numvaga ubwonko mbese buturunye nkavuga nti nta kundi nyine reka mbyihanganire gusa n'imana mbese iyo ntishyira mu mutuzo ngo mvuge n'imana izabikora ntabwo byo nari kubivamo pe
hanyuma wenda ndabona igihe cyadutwaye sinzi Juste hari icyo wenda kuvuga
na icyo navugaho kuri ibyo ngibyo njye ndumva nishimye cyane ku byo nakiriye kuko urabona nubwo nagendaga ntazi uburyo twabayeho njye kuko nari mutoya sinamenye uburyo twabayeho ariko ubwo ambwenge akabambwiye ibyo uburyo twabayeho bwose ndababaye ariko nanone ndanishimye kuko ibwi ikintu cyose kizayakinzaho nzajya mpita ntekereza bya direkti buriya ibyabaye kuri bakuru banjye cyangwa bashiki banjye nanjye yenda sinshaka ko byambaho reka ngerageze mbane n'abantu neza hato yatazagaruka nayo macakubiri wa mugani nkuko nguko nge numva aricyo navugaho murakoze
sawa murakoze cyane ibi ni ibintu bigoye ndabizi ni nabyo ni ibintu ngo kenshi na kenshi akazi kanjye buri munsi ariko ndangoza nanone uwa washishikariza umuntu kuba yagira